Yeah, I cannot control me. Sometimes I'm lonely. To those that know me, accept me for me. Bantu kulibe, kulibe, kulibe. Anga chinje motima, ikapima ni kupima. Kulibe, kulibe, kulibe. Anga chinje motima, ikapima ni kupima.
Yo, from the fight for the passion, the lights, camera, action. Pride everywhere, the major liposuction. From short and brief to get bigger up the fraction. Major everywhere, zero non-deduction. From a house with nothing, 2 mil strong. Only felt better when a man sang song. Mama, I love you for being my backbone. I couldn't wait just to see you back home. We don't fancy money, so lights and love. I can't sit down now, throw lights above. My family is all I need to align it all towards my destiny.
Ivivintu ni kulanga paliwe, paliwe. Langa paliwe, paliwe. Ivivintu ni kulanga paliwe, paliwe. I cannot control me. Sometimes I'm lonely. To those that know me, accept me for me. Bantu kulibe, kulibe, kulibe. Anga chinje motima, ikapima ni kupima. Kulibe, kulibe, kulibe. Anga chinje motima, ikapima ni kupima.
Alright, yeah. Moyo umejawa na machungu. Chula sometimes nazungukwa na washikaji wenye majungu. Plus machi yote yana ukungu. Ila ndio tushabarikiwa, plus tunamwomba Mungu. Hata tunaposhindia mkate, utupe hata maji tukikosa, inshallah tunamezia mate. Na tunapopara haste haste, yapo maisha yana nduki sana, utazalia mpate. Na bado tunasota na msoto, shida za tozima tulizipata tukiwa watoto. Kuwa nzuri mpaka kuwe na mtoko, pesa kwenye pesa, shida kwenye shida. Ama kweli na msoto msoto, wengine tacha kule likuwa shida. Ikipikwa bila ujue mawili, itakuwa siku kwa msiba. Matenda bila kuchomwa na miba. Ninavyoishi sasa ni matokeo chanya kupambana na shida.
I cannot control me.
Wewe.
Sometimes I'm lonely. To those that know me, accept me for me. Bantu kulibe, kulibe, kulibe. Anga chinje motima, ikapima ni kupima. Kulibe, kulibe, kulibe. Anga chinje motima, ikapima ni kupima.
Yo, kuseni seni, momutu vima zandi. Niganiza nikangena momu changa. Babana banga ni bandani bazalanga. Ni pempela to Jehovah pamutanda. I've been in a place that many cannot see. Bona the tank is full, but I'm on E. They don't want the roots, but they wanna get the tree. I really been Bruce like the man been Lee. You ever play Monopoly with no chances? You ever try to climb a tree with no branches? You ever lived a life doing what the man says? Even when what the man says is some nonsense. In a nutshell, like Imbalala, Talala. The road can get rough, mongati enda kuchalala. Ring the right bell, osa palala, palala. Kubika pomu salava, salava.
Ivi vintu ni kulanga paliwe, paliwe. Langa paliwe, paliwe. Ivi vintu ni kulanga paliwe, paliwe. I cannot control me. Sometimes I'm lonely. To those that know me, accept me for me. Bantu kulibe, kulibe, kulibe. Anga chinje motima, ikapima ni kupima. Kulibe, kulibe, kulibe. Anga chinje motima, ikapima ni kupima.